Drama on the bed.
Baby, we umewazidi wengi chango sifie. Na chako changu changu chako nikupatie. Moyo wanienda mbio mwaya, nisipokuwa na silali, sina ujanja wako kukuchiti. Nishasema staki, hawana nafasi. Wachana tena basi, waambie. Na wakisema tutachana, waambie sawa. Ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti tutofika mbali. Waambie sawa. Ila penzi letu linalindwa na Maulana. Lele lile lele lilo. Oh oh oh. Baby, ninaofu kukupoteza mweza kunogopa. Natamani duniani tubaki wawili, usijiondoka. Twende farawe, yani mbali minawe. Tupendane kila de, tushibane usiwape unono. Kukuchiti, nisha sema staki, hawana nafasi. Wachana tena basi, wambie. Na wakisema tutachana, wambie sawa. Ila penzi letu linalindwa na Maulana, ete tutofika mbali. Wambie sawa. Ila penzi letu linalindwa na Maulana.
Records.